Zwap.com.
Es con the boy come number one, man of the night.
King Mamba on the beat.
Omu pano, mweza konisha choka mashindano. Mwili umekonda kilo tano, munde nitapita tundu la sindano. Natamani ni kueleze how I feel. Abipi ni kubembeleze, you are for you. Kile wanafanya vibweka, watu wanani cheka. Ila wewe ndo chanzo, kuku nani nani nateseka. Moyo umeuteka, uso wimbo tangazo. Siwezi, siwezi. Nishajaribu siwezi.
Kwa picha tu, nikiziona na kuishabu. Nasikitika tu, hivi penzi ndo lilikuishabu. Nishalianga nyamaza, bado sichoke kukuasa. Sina kuniliwasa, nimeshinda kujikasa. Shamani niliachia, wapita njia. Sasa hivi wanalihudumia, wamelilimia na kupalilia. Hati mazao ya mesha chipukia. Yeah, tulevati sale sale. Kapo ilikuwa kale kale. Yani marafiki wale wale. Leo wanakula pale pale. Siamini kwangu ulisepa. Ukona nenepa, unata mawazo. Huguna nina nina teseka. Moyo meuteka. So imotangazo ziwezi.
Nini cha kukuhonga. Ukisema uhai kesho mina jinyonga. Aizo pozi zako kama kinyonga. Na miwivu wangu kama kidonda.
Yo yo,
it's gonna boy call me number one. Bare saa it's gonna music
for what. Zwap.com, a mix killer.